kwa mkulu wa isomero eri abugweri high school linonga liagani wali kuchalo eche na mirembe onoti wundi ni budaka walumorimor aziz onatagezi zanti echaba no kubanga basome sabatono kisebolo kubao hai kabili na abandi tebali kufanga yokubanga abana baibwe babo weche misa na abana basiba ndala chona chiriba lechera wata kuwa dia bukalamo misoma jaibu
iza abazade bona siba abugwere yona balina abana mu masomero gade mufube nnyo okulaba nti abana balya ku masomero kubaffe tukikozeeko research wano Bugwere high school omwana wa de alya kusomera alya breakfast n'adda mu kilasi ng'enjala temuluma aconcentratinga nnyo omwana okubeera njala so ekyo kirungi nnyo tusiima ba stakeholders bona ba management ba PTA board ba politicians district ministry era njagala kutwala omukisa guno kesi uso kusima Minister of Education genda tukwatirako vya classroom zo tuzimbira era very soon bagenda kutandika kuzimba classroom mu Bugwere high school wade tezigenda kumala na ya at least ja kumakinga onjawulo.